ukuthi yaphelezela uthandeke nalolu yangoku yaluyehla engathi kwanele manje engathi kwanele ungitendiso kwebhola ngishonisa le ngitsale wena ungitendiso kwebhola ukuyenza ngamezweni lo baba
Discretion.